I greet the Church of God in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Amen.
Let's start
with a word of prayer.
Our
Heavenly Father, we approach your throne with our deepest reverence. You are beyond the grasp of our understanding. We cannot fully comprehend who you are, but we are so grateful that your love is not beyond. We thank you that we can love you, we can praise you, we can worship you. Father, we thank you for your Son. Our hearts indeed melt at the love of Jesus Christ, our Lord and Savior. We thank you that he died for us and is alive for us. He is for us and we are his. We thank you for the gift of Christ and we offer in response our worship unto you. Lord, as we open your word even now, we pray that you will continue and to be glorified in our worship of preaching your word. We ask that may you bless our time as we seek to honor you in this time of hearing from you. We ask all this that your name may be glorified. Amen.
Amen.
We really live in a world that is full of claims about which is the truth.
Siphila ke emhlabeni lapho ilona loyo athi uyazi ukuthi iqiniso liyini.
Every day we are faced with people declaring that something is true and something is not.
Siphila emhlabeni lapho izinto zonke sibona abantu bathi lokhu kuyiqiniso lokhu akulona iqiniso.
We are told what to believe and what not to believe.
Siyatshelwa nokuthi sikholwe ini futhi singakholwa ini.
We are told how to behave and how not to behave.
Siyaziswa futhi nokuthi siziphathe kanjani nokuthi singaziphathe kanjani.
The 16th century reformers were confronted by traditions.
Laba ke aba the reformers balesisikhathi bebahleli kakhulu kusikompilo.
They were confronted by traditions as having authority as well over the scripture.
Bahlangabezana nesikompilo ke liphikisana kakhulu nezwi.
They were confronted by the fact that the Catholicism was preaching that there's a dual authority.
Futhi bahlangabezana nokushunyayelwa kwalabo bamaRoma beshumayela ukuthi kuyahambisana.
That traditions have authority over human beings.
Ngakho ke isikompilo linamandla ngaphezu komuntu.
As well as the Bible.
Kanti ke neBhayibheli ngokunjalo.
At some times, the traditions will even have a high authority over the Bible.
Kwesinye isikhathi kubonakala usikompilo liba namandla ngaphezu kweBhayibheli.
Those men rejected the traditions of men.
Ngakho ke yiloko kwenza ukuthi abantu baphikise isikompilo labantu.
And Christians have historically rejected any other authority except for the Bible.
Kwasemandulo ke amaKristu kade ephikisana enamandla uma kungelona iBhayibheli.
And this is one of the most important subjects today.
Ngakho ke lokhu kuyisihloko esibaluleke kakhulu namhlanje.
Where do we get authority?
Siwathathaphi lawa mandla?
We know that there can be no other authority than God himself.
Siyazi ukuthi awekho amanye amandla ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo lwakhe.
And that's why as Christians we're sitting here and discussing this topic of the sola scriptura.
Ingakho singamaKristu sihlangene la sikhuluma le ndaba yokuthi izwi lodwa.
The phrase that the reformers used to say Only scripture alone has authority.
Okuyigama ke abalisebenzisile ukuchaza ukuthi yizwi kuphela elinamandla.
Sola scriptura is not an English word, it's Latin.
Leligama kulona igama lesingisi kodwa yilesilatin.
Sola meaning alone or ground or base.
Usola ke uchaza ukuthi uyedwa noma kodwa.
Scriptura meaning writings referring to the scriptures.
Bese scriptura usho imibhalo iBhayibheli.
So sola scripture, sera scriptura is scripture alone.
Lokhu ke umbhalo yona yodwa.
In this context, it means that if scripture alone has the authority for sound doctrine and righteous living.
Lokhu ke kuchaza ukuthi imibhalo kuphela ekwazi ukuthi benamandla okukhomba ukuthi abantu kufanele baphile kanjani.
We remember the names such as Martin Luther, John Knox, and John Calvin.
Siyakhumbula amagama afana no John Calvin no Martin Luther.
Because those guys were so courageous to stand for the truth.
Ngoba lawo madoda kwakumadoda anesibindi okumelana neqiniso.
They left us a legacy for believers to follow in upholding the scriptures.
Basishiyela ke indlela yokuhamba ngokwezwi lodwa.
They understood that the word of God is to be supreme and sufficient.
Bebaqonda ke ukuthi izwi likaNkulunkulu liyophakama futhi lenele.
And we ask the question, why does sola scriptura matter to the church today?
Ngakho ke sizibuza ukuthi izwi lona lodwa libaluleke ngani ebandleni namuhla.
It matters today as much as it mattered in the past five centuries.
Lisabalulekile namhlanje njengoku lalikade libalulekile endulo.
Because the commitment to God's word is mostly absent from our churches today.
Ngoba sibona ukuzikhandla ezweni kaNkulunkulu kungekho namhlanje ebandleni lakhe.
While many give lip service to the authority of the scripture,
sibona abantu bekhuluma nje ngomlomo mayelana nendaba yokuthi izwi linamandla.
The popular trend is to lower the standard of God's word in the church.
Okudumileke namhlanje ukuthi abantu behlise izinga likaNkulunkulu noma lezwi likaNkulunkulu ebandleni lakhe.
We tend to push it aside.
Sibona silibekela eceleni.
We tend to soften the truth.
Iqiniso sithi ukulithambisa kancane.
Sugarcoating the truth.
Siligcwalise ngoshukela zwakale kahle.
Or even suppressing the truth altogether.
Noma siliqindezele lonke iqiniso lingaveli.
Why?
Kungani senza njalo?
Because we want to attract the world.
Ngoba sifuna ukuheha umhlaba.
Because we want to entertain sin.
Ngoba sifuna ukujabulisa isono.
We distort the truth because we are seeking to be politically correct.
Sifihla iqiniso ngoba singafuni ukuthi ngezepolitiki siphambuke.
We distort the truth of God so that we can make the unchurched to feel comfortable in the church.
Sifuna ukwenza labo abangobona abebandla bazizwe bamukelekile ebandleni.
We distort the truth of God because we want unbelievers to settle, not to be offended by the preaching of God's way.
Siyaliqindezela lelizwi ukuze laba bangakholwa bangaphuki noma bangakhubeki emoyeni.
As a church, we distort the word of God
siyibandla silifihlile izwi kaNkulunkulu ukuze
we can make room for sin.
Kuze kube khona indawo yesono ebandleni.
Lowering the standard of God.
Zehlise izinga likaNkulunkulu.
So that we can make some certain sin to be acceptable in the church.
Ukuze senze ezinye izono zamukeleke ebandleni.
The problem we face with the sola scriptura.
Inkinga esibhekana nayo ngezwi lona lodwa futhi.
Is the same challenges the reformers faced.
Iyona inselela ebakade babenayo nasendulo.
The church is the problem.
Ibandla liyinkinga.
For once, let's shift our focus from asking, from wanting the world to repent.
Singaceli kuphela izwi ukuthi liphenduke.
But seek the church to repent.
Kodwa sicele noma sibheke ukuthi ibandla lona liphenduke.
Please turn with me to the book of 2 Timothy.
Ngicela ke nibheke nami encwadi kaTimothy wesibili.
Chapter 3, verse 16 to 17. This is our key test.
Ilona verse esogcina kakhulu leli kulo.
2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17.
2 Timothy 2:2. isahloko sesithathu ivesi leshumi nesikhombisa.
2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17.
Timothy wesibili isahloko sesithathu ivesi leshumi nesikhombisa lifunde kanje.
All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. From this passage, we look at the two essential aspects of sola scriptura.
Sibona ukubalulekile-ke kakhulu kulokuthi izwi lona lodwa futhi.
The first will be the supremacy of the scripture.
Okokuqala kuyoba ukuphakama-ke kwemibhalo.
Because we see that it is from God, it is breathed out by God.
Ngoba siyabona ukuthi liphefumulelwe futhi livela kuye uNkulunkulu.
And then secondly, the sufficiency of the scripture.
Okwesibili ukwanela kwemibhalo.
Because we can read from the text that is profitable to make man of God complete.
Ngoba siyafunda embhalweni ukuthi liyasiza ekuqiniseni noma ekugcwaliseni indoda kaNkulunkulu.
Let's look at the first aspect of sola scriptura, which is the supremacy of the scripture.
Ake sibheke-ke uphuzu lokuqala elichaza noma ubukhulu bemibhalo.
Like I mentioned, the primary Catholic argument against the scripture.
Njengoba ngiyengasho ngaphambilini ukuthi abantu-ke ibandla lasekatolika lithi-ke lona
is that the Bible does not explicitly teach sola scriptura.
Lelo bandla lithi iBhayibheli alifundisi ukuthi kufanele sikholwe izwi lona lodwa.
Their argument is that nowhere in the Bible does the Bible itself teaches that only the scripture has authority.
Uma bona bephikisana nale mfundiso bathi akukho la eBhayibheli elichaze khona kabanzi ukuthi akufanele sikholwe izwi lona lodwa.
Well, maybe this may be true.
Mhlawumbe lokho kungaba yiqiniso.
But they fail to recognize that the important issue here.
Kodwa bayahluleka ukubona ukuthi okubalulekile lapha yilokhu.
Is that the Bible is the word of God.
IBhayibheli noma imibhalo yizwi likaNkulunkulu.
There's no other authority over the Bible.
Awekho amanye amandla angaphezu kwemibhalo kaNkulunkulu.
Because it's the word of God.
Ngoba liyizwi likaNkulunkulu.
The Bible itself has that claim.
IBhayibheli uqobo lwalo lisho njalo lona.
It's appeal to its own.
Likhuluma nebalo.
It is its own proof for its own authority.
Lingufakazi balo lona iBhayibheli.
Because there is no greater authority than God.
Liyazifakazela ukuthi akekho omunye omkhulu ngaphandle kwaNkulunkulu.
And the Bible is the word of God.
And iBhayibheli lona liyizwi likaNkulunkulu.
The Bible is the will of God.
IBhayibheli intando kaNkulunkulu.
And in that case, this to appeal by reason will mean that human being will have authority over God.
Uma ke sisho njalo siyothi umuntu uyakwazi ukuba phakame ngaphezu kwaNkulunkulu.
Because something is with ultimate authority.
Ngoba into enamandla aphelele.
What else can it appeal to?
Ingaphinde ithini futhi?
So we trust the Bible because the Bible is from God.
Ngakho ke siyalithemba iBhayibheli ngoba le mibhalo ivela kuNkulunkulu.
What does the Bible say about itself?
Lithini iBhayibheli ngalo uqobo?
From the passage we read, 2 Timothy 3:16.
It
says all Scripture is breathed out by God.
Lithi imibhalo yonke iphefumulelwe nguNkulunkulu.
So the Word of God is claiming that every single word.
iBhayibheli lithi onke amazwi akhona kulo.
It is from God.
Avela kuNkulunkulu.
Every single word we have in the Bible is from God.
Onke amazwi akhona eBhayibhelini avela kuNkulunkulu uqobo.
When you read the Bible, it's like hearing God speak.
Uma ufunda iBhayibheli kufaniswa nokuzwa uNkulunkulu ekhuluma.
He used men to communicate his way.
Wasebenzisa abantu ukuthi badlulisele umlayezo wakhe.
Nevertheless, the word of God remains the word of God.
Nanoma kunjalo izwi likaNkulunkulu liba yizwi likaNkulunkulu.
As one author said,
uthi ke omunye umbhali.
If ever you want to see an audible voice of God,
uthi uma ufuna ukubona izwi likaNkulunkulu ezwakalayo,
read the Bible out loud.
Funda iBhayibheli uphimisele kakhulu.
Because hearing this word is like hearing God speaks to us.
Ngoba ukuzwa le mibhalo kufana nokuzwa uNkulunkulu ekhulumisana nathi.
Peter has declared that knowing this first of all,
uPetro ke wathi sikwazi ke lokhu kokuqala,
that no prophets of scripture come from someone's own interpretation.
Akukho kubhaliwe eBhayibheli ekuvela emuntwini.
For these scriptures,
ngoba le mibhalo,
produced by God, not man,
ikhandiwe ke nguNkulunkulu, ayenziwanga ngabantu.
God used men to write this scripture.
uNkulunkulu nokho wabasebenzisa abantu ukubhala le mibhalo.
Men did not use God to compile this scripture.
Kodwa abantu abasebenzisanga uNkulunkulu ukuhlanganisa le mibhalo.
It is not the will of man, it's the will of God.
Akuyona intando yabantu kodwa kuyintando kaNkulunkulu ukubhaleka kwale mibhalo.
There's no way traditions or culture can have authority over the word of God.
Ngeke kwenzeke isiko impilo labantu libe namandla ngaphezulu kwaleli Bible.
Only that which is in line with the word of God should be regarded as the truth.
Yilokho kuphela okuvumelana neBible okufanele kubonwe njengeqiniso.
Simply because hearing the word of God is hearing God speak to us.
Ngoba ukuzwa izwi likaNkulunkulu ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma nathi.
The reformers sacrificed their lives for this cause.
Abashumayeli ke babeka impilo zabo engcupheni ngendaba yalo leBhayibheli.
They argued against traditions.
Bephikisana nesikompilo.
That traditions of men,
ukuthi usikompilo labantu,
should not be regarded, since at times they would even have a higher authority than the way.
Akumelanga libonakale noma liphathiswe njengento enamandla ukudlula imibhalo.
We are not only against arguing against traditions.
Asiphikisani kuphela nesikompilo labantu.
But we argue against anything that is unbiblical.
Kodwa siphikisana nakho konke okungahambelani
neBhayibheli. We are against anything that is extra biblical.
Siphikisana nokungeziwe eBhayibhelini.
We are against anything that is anti-biblical.
Siphikisana konke okungalona eBhayibheli.
The danger for the church today,
inkinga ebandle noma ingozi yebandla namhlanje,
is that we think we can live our Christian life,
ukuthi sicabanga ukuthi singaphila impilo zethu zokukholwa,
not only based by the truth of God's word,
hayi ngeBhayibheli kuphela,
but by some other revelation,
kodwa ngezinye izambulo.
That's the danger today we face.
Yona ngozi esibhekana nayo namhlanje.
Whatever we see happening in the church today,
konke sikubona kwenzeka ebandleni namhlanje,
is because people have lost interest in the word of God.
Ngoba abantu balahlekelwe intokozo ekufundeni iBhayibheli.
People don't believe that this word is authoritative for godliness and life.
Abantu abakholwa ukuthi lezi linamandla okuphila impilo engcwele negcwelisayo.
People have not such confidence in the word of God today.
Abantu abanalo ithemba eliphelele eBhayibhelini.
And as a result, so many things are introduced.
Ngakho ke ziningi izinto ezilethiwe ngaphakathi
manje. As a Christian, you can believe in God.
Njengomzalwane ungakholwa kuNkulunkulu.
You can believe in his word.
Ungakholwa ezwini lakhe.
But you still have to hold on to something.
Kodwa kukhona izinto osafuna ukubambelela kuzo.
You still have to do something else.
Usafuna ukwenza okunye.
You cannot just grow spiritually.
Awufuni ukukhula nje ngokamoya.
If you have in the scripture alone.
Uma uphethe iBhayibheli lodwa.
It's something or drink something else.
Ufuna ukudla okuthile noma
ukuphuza. And that will help you to grow.
Lokho kuyokusiza ukuthi
ukhule. That will show you the power of God.
Ngiyojengisamandla kaNkuluNkulu
kuwe. But the power of God should be in this way.
Kodwa ke amandla kaNkuluNkulu kufanele abe kuleli Bible.
Because this is what God has given us.
Ngoba yilokhu uNkulunkulu asiphile kona.
It has that power.
Linalawo mandla.
It is authoritative.
Linamandla.
Martin Luther said, "My conscience is captive to the word of God."
UMartin Luther uthi ke unembeza wami.
And this is what we need to understand. We can trust the Bible. And we can trust it without that it is without error.
Futhi singathemba ukuthi alinako ukungalungi noma amaphutha.
That's why is so authoritative.
Ingakho ke linamandla.
When God spoke,
uma uNkulunkulu ekhuluma,
there was no way he can speak in error.
Beyingekho indlela yokuthi angakhuluma iphutha.
The Bible represents his its author.
IBhayibheli ke lichaza noma liveza umbhali walo.
And God cannot contradict himself.
Futhi uNkulunkulu akakwazi ukuthi angaphikisana naye.
God cannot change his mind.
uNkulunkulu akayiguquli ingqondo yakhe.
So when he spoke to men,
ngakho ke uma ekhuluma nabantu,
influenced men to write the scriptures.
Etenza ukuthi abantu bebhale imibhalo.
There was no way he can go wrong.
Yayingekho indlela yokuthi wayengenza iphutha.
And that's why we believe that and we hold to the scriptures in the original manuscripts are inerrant.
Ingakho ke sikholwa eBhayibhelini eliphelele.
It is true.
Kuyiqiniso.
It is pure.
Lihlanzekile
perfect
futhi liphelelisiwe
and can be trusted
lingathembeka futhi
to mishandle the word of God
ukungaliphathi ngendlela izwi kaNkulunkulu
is to misrepresent the one who wrote it
ukungavezi ngendlela lo olibhalile noma olisungulile
to reject the word of God
ukuphikisa noma ukungamkeli uNkulunkulu
is to reject the author
ukungamkeli izwi lakhe.
To ignore this message,
ukungamkeli lo mlayezo,
is to insult the author, the Holy Spirit.
Uma uziba lo mlayezo uthuka lenkosi uMoya Engcwele.
The scripture alone,
umbhalo wona wodwa,
should be our final authority.
Kufanele kube ngamandla ethu okugcina.
And second aspect is that
uphuzike lesibili,
it's sufficient.
Lanele.
The scripture, the sufficiency of the scripture is our second aspect of God's word.
Ukuphelela kumbhalo lona phuzu lethu lesibili.
Our key text 2 Timothy 3:16.
Uma sibuyela ke Timothy wesibili isahloko sesithathu.
All scripture is breathed out by God.
Imibhalo yonke iphefumulelwe nguNkulunkulu.
And profitable for teaching.
Iyasiza ukufundisa.
For reproof.
Nokuqondisa,
for correction,
nokulungisa,
and for training in righteousness,
nokuqeqesha ngokulunga,
that the man of God,
ukuze indoda kaNkulunkulu,
complete,
ipheleliswe,
equipped for every good work,
iqinisiwe for umsebenzi omuhle.
What do we mean?
Sichazani ke.
When we say scripture is sufficient,
uma sithi iBhayibheli liphelele.
That scripture is all that we need.
Ukuthi iBhayibheli ikona kodwa esikudingayo.
If your car breaks down,
uma uphukelwa imoto,
will you find the scripture? Will you find the answer in the Bible?
Ingabe uyokuyithola yini impendulo eBhayibhelini?
So, I think to help us understand what does this mean,
ngicabanga ukuthi kuyosiza ukuthi siqonde ukuthi kusho ukuthini lokhu.
We look at the Westminster Shorter Catechism, question 3.
Kuyofanele ukuthi sibuke isifundo esithile, sahluko sesithathu kuleso sifundo.
What do the scriptures principality teach?
Ukuthi imibhalo ifundisani ke?
The answer is that the scriptures principality teach.
Impendulo ithi kufundisa lokhu.
What man is to believe concerning God?
Lokhu umuntu ayokholwa mayelana noNkulunkulu.
And what duty God requires of man?
Naloku uNkulunkulu akulindele emntwini.
In other words,
ngamanye amazwi,
the scripture is sufficient for a certain task.
Imibhalo iphelelisiwe.
They reveal to us who God is.
Iveza ukuthi uNkulunkulu ngubani.
Who man is in the relationship to him.
Iphinde ibheke nokuthi umuntu ungubani uma enobudlelwano naye.
And how that relationship is to be in terms of our worship to him.
Nokuthi lobo budlelwano buyoba kanjani uma sikhuluma ngokumdumisa yena.
Paul has been discussing or describing to Timothy the difficult times of the last days.
Paul uma ke xoxa no Timothy ngakho lokho insukwini zokugcina.
Discussing how can the Christian survive and prosper in such an evil age.
Bexoxa ukuthi umKristu angaphumelela noma angaphila kanjani kulesi sikhathi esibi kangaka.
And he reminded Timothy that this scripture is useful.
Waphinde wamkhumbuza uTimothy wathi le mibhalo iyasiza.
For anything pertaining godliness righteous living and sound doctrine, this scripture alone is sufficient.
Ukuthi le mibhalo iphelelisiwe uma sikhuluma ngemfundiso kufanele sizifundise.
We need no other authority over the word of God.
Asidingi amanye amandla angaphezulu kwezwi likaNkulunkulu.
Because we need no other authority over God.
Ngoba asidingi amanye amandla angaphezulu kaNkulunkulu.
And the Bible makes the claim that all that we have is sufficient.
IBhayibheli ke liveza ukuthi konke lokho esinako kwanele kuphelele.
All that we have is enough.
Konke lokho esinakho kwanele kuphelele.
It's useful for us to be able to live a Christian life.
We are to see that ina ukukhona ukuphila impilo yokuKristu.
The Bible says it's useful or profitable for teaching.
Lithi iBhayibheli liyasiza futhi liyasiza kakhulu ekufundiseni.
Teaching is simply asking the question, what is right?
Uma sifundisa sibuza nje umbuzo ukuthi kuyini okulungile.
The Bible is like a manual to the instruction manual.
IBhayibheli ke lifana nencwadi ephethe imigomo.
Just as when you buy a new cell phone, you get that manual.
Njengoba uma uthenga ke iphone entsha iphuma nencwadi echaza ukuthi isebenze kanjani.
The manufacturer explains to you how that will work.
Umdali ke wayo uyachazela kabanzi ukuthi iyokusebenza kanjani.
And so is the Bible to human being.
Kanjalo neBhayibheli kubantu.
Because we have been created by God.
Ngoba ke sidaliwe nguNkulunkulu.
He has given us the manual to teach us what is right.
Usesinike lencwadi ezosifundisa ukuthi kuyini okulungile.
The Bible is our instruction manual.
IBhayibheli liyincwadi eliphetheke ukuthi thina sophila kanjani.
To tell us how we should live our lives.
Yokusitshela ukuthi kufanele siziphile kanjani izimpilo zethu.
And not only is that it teaches what is right.
Alifundisi kuphela okulungile.
But it also teaches us what is not right.
Liphinde lisifundise ukuthi kuyini lokho okungalungile.
That is profitable for reproof.
Lithi liyasiza ukuqondisa.
Letting us know what is not right.
Ukusazisa ukuthi yini lokho okungalungile.
This means that the Bible has the power to expose sin in our lives.
Lokuchaza ukuthi iBhayibheli linamandla okuveza isono empilweni zethu.
To convict and to convince us of sin in our lives.
Ukusiphendula from ezonweni zethu.
To show us where we're going wrong.
Lisikhombe ukuthi yikuphi la singahambi khona kahle.
Because if God will keep quiet about that,
ngoba uma uNkulunkulu eyothula ngalokho,
sin will definitely ruin our lives.
Isono lokusimoshela izimpilo zethu.
So the Bible exposes sin in our lives.
Ngakho ke iBhayibheli liyasicacisa isono ezimpilweni zethu.
That we can repent and be right with God.
Ukuze siphenduke silunge noNkulunkulu.
Restore the joy of our salvation.
Abuyise intokozo yensindiso yethu.
And live in a manner worthy of our calling.
Siphile impilo ngendlela efanele ubizo lwethu.
The pastor says, only if the Bible profitable for teaching and reproof, but also for correction.
Lithi liphinde ke lisilungise iBhayibheli.
How to be right.
Ukuthi singalunga kanjani.
So it tells us what is right.
Liyasazisa ukuthi kuyini okulungile.
Tells us what is wrong.
Lisitshele ukuthi kuyini okungalungile.
And also it corrects us how to be right.
Bese ke liyasitshengisa ukuthi singaba noma singalunga kanjani.
It does not just point us the wrong and leave us there.
Alisivezeli kuphela lokho kubi bese liyashiya kanjalo.
It tells us how to get right with God.
Kodwa liyasikhomba ukuthi singabuyisana kanjani noNkulunkulu.
It helps to restore us to the proper path with God.
Liyasiza lisibuyise endleleni kuyona elungile noNkulunkulu.
That when we become aware of sin that we can be able to repent.
Ukuze uma sizibona izono sikwazi ukuphenduka.
To help us know that there's forgiveness in God when we repent.
Liyasiza ukuthi sibone ukuthi kukhona ukuthethelela kwezono bese siyaphenduka.
Not only that, but it's also helpful for training.
Akugona lokho kuphela kodwa liphinde liqeqeshe, liyasiza eqeqesheni.
Helping us how to stay right.
Lisisize ukuthi singahlala kanjani silungile.
For the believers, for Christians.
Ngoba amaKristu.
We have the Bible.
Sinalo iBhayibheli.
It can teach us what is right.
Liyakwazi ukusifundisa ukuthi yini elungile.
Teach us what is wrong.
kuyini okungalungile.
Teach us how to be right.
Ukuthi futhi singalunga kanjani.
And it's also teach us how to stay right.
Liphinde lisifundise ukuthi sihlala kanjani sizigcine silungile.
It says it's profitable for training.
Lithi liyasiza ekuqeqesheni.
Meaning a child training.
Noma ukuqeqeshwa kwengane.
When God teaches us or deals with us, it's like a parent to the child.
Uma uNkulunkulu esiqeqesha kuyafana nomzali enganeni.
No matter where you at.
Na noma ugephi.
Whether a baby in Christ.
Noma uyingane kuKristu.
Or whether you feel so mature as a Christian.
Noma uzibona usumdala kakhulu empilweni yokukholwa.
The Bible is useful for your life.
IBhayibheli liyasiza empilweni yakho.
And as a result, we don't expect to have just a happy and selfish Christian.
Ngakho ke asifuni ukubona abazalwane bajabulile futhi abangogondlela kwesabo.
But that we may grow in maturity.
Kodwa sikhule nasenqondweni.
And that we may be able to serve others.
Sikwazi nokusiza nokukhonza abanye.
The sufficiency of the scripture is under attack today.
Ukupheleliswa kwembhalo kusengozini namhlanje.
And sadly, that attack comes from our own churches.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi lempi ebhekane nazo imbhalo ivela ebandleni lethu.
The way we think of our order of service.
Indlela esibona inqubo nkonzo yethu namhlanje.
The way we plan our outreaches.
Indlela esihlela ngayo ukuphumelela ebantwini.
We tend to think of how can we draw crowds.
Sicabanga ukuthi singadonsa kanjani abantu abaningi.
We tend to think of what can we do to feel people comfortable.
Sicabanga ukuthi singenza njani ukuze abantu bazizwe banethezekile.
Our counseling is more of a psychology.
Noma siluleka abantu sikwenza lokho njengalabo abafundile.
We join in the world in believing that man's problem is outside of him.
Sithi inkinga yomuntu ingaphandle komuntu.
And we now believe that the solution of man's problem is within himself.
Bese ke manje thina sikholwa ukuthi impendulo noma isisombululo singaphakathi komuntu.
But that's contrary to the Bible teaching.
Lokho kuyaphikisana ke naloko kufundiswa eBhayibheli.
The church is going astray.
Ibandla liyalahleka.
The word has crept in into the church.
Umhlaba usungenile ngaphakathi ebandleni.
We lose in focus of what is important before God.
Silahlekelwa yilokho okubalekile ngaphambi kaNkulunkulu.
We are busy supporting the biblical truth.
Esimelene ke neqiniso eseBhayibhelini.
We busy adding or subtracting from it.
Siyangeza futhi siphinde sisuse okunye ezwini likaNkulunkulu.
We mixing what is right with error.
Sihlanganise lokho okulungile namaphutha.
The church needs to repent.
Ibandla lifanele ukuphenduka.
We need to go back to the scriptures.
Kufanele sibuyele kwimibhalo.
If culture is against the scripture,
uma usikompilo limelene nemibhalo,
culture should submit under the authority of the scripture.
Usikompilo kufanele lizithobe ngaphansi kwamandla ezwi.
Anyone else, even if it's the pastor, is contrary to the scripture.
Na noma ngabe lo umuntu ungumfundisi uma emelene nezwi.
We need to remember that his ways are not inspired.
Kufanele sikhumbule ukuthi amazwi akhe awaphefumulelwanga
nguNkulunkulu. And surrender ourselves to the authority of the scripture.
Bese thina siyazithoba ngaphansi kwamandla emibhalo.
Martin Luther put it this way.
Uthi ke Martin Luther.
Whenever you hear anyone boast,
uma uzwa umuntu ezikhukhumeza,
that he has something by inspiration of the Holy Spirit,
athi kukhona akuzwile ekuzwa kumoya oyingcwele,
and it has no basis in God's way,
kodwa akutholakali ezwini likaNkulunkulu lokho,
no matter what it may be,
nanoma ngabe kuyini,
tell him that is the work of the devil.
Tshele ukuthi lawo kungumsebenzi kaSathan.
As a church, we need to go back to the drawing board.
Siyibandla kufanele siqale sibuyele emuva.
We need to think about the ministries we have.
Kufanele sicabange ngamabandla esinawo.
Why are we doing whatever we are doing in the church?
Kungani senza lokho esikwenzayo ebandleni?
What is it that youth is busy with?
kuyini lokho abantu abasha abakwenzayo
manje? The preaching of the word, the center of their meeting.
Ingabe njalo uma behlangana ukushinyayela kwezi lokho
abahlangana. The preaching of the word, the center of our Sunday school classes.
Ingabe labantwana abancane kufundiswa izwi na?
Is the preaching of the word, the center of our Sunday worship services.
Ingabe na masikhonza ngesonto izwi lona libaluleke ukudlula konke esikwenzayo.
We need to evaluate our ministries.
Kufanele siphinde sibuke sibukisise indlela esenza ngayo izinto emabandleni.
And see if what we are doing and present this word of God, uphold, exalt this word of God.
Sibone ukuthi lokho esikwenzayo emabandleni kuyaliphakamisa na izwi kaNkulunkulu ngaphezulu kwako konke okukhona.
As I conclude,
sengiphetha ke.
There are two main aspects that was highlighted from this passage.
Kunamaphuzu ke amabili aye avezwa lapha.
The scripture alone is supreme.
Ukuthi imibhalo yona yodwa iphakeme kakhulu.
And the scripture alone is sufficient.
Futhi imibhalo yona yodwa iphelele iyanele.
For any godliness, righteous living and sound doctrine.
Ngakho konke ukulunga nokuphila okungcwele.
As Christians, we need the word of God.
NjengamaKristu siyalidinga izwi likaNkulunkulu.
Whatever you're going through in your life.
Konke obhekana nako empilweni yakho.
See for God's counsel.
Inga ulwazi likaNkulunkulu.
For the teaching of the way.
Bheke izimfundiso zezwi.
Pray that the Lord may help you to put yourself under the authority of the word of God.
Ukhuleke uNkulunkulu akusize uzibeke ngaphansi kwamandla ezwi likaNkulunkulu lona lodwa.
And may the gracious God bless you as we close in prayer.
uNkulunkulu uMusa abe nani nonke uma sivala ngomkhuleko.
Let's pray.
Ake sikhuleke.
Lord, we come before you confessing that indeed in so many ways we neglect the teaching of the scripture. We seek the reasoning of men, the wisdom of men, the counsel of men, and we are lost, we are perishing. And we pray that may you help us, help our hearts, our mind to draw closer to you. Know that you have given us your word and you have preserved it. It can be trusted because you can be trusted. May you help us to see where we put our cultures or traditions above the authority of the scripture, and that we can also repent. Help us, Lord, to honor you by honoring your word. Help us to treasure your word as we treasure your grace and you in our lives. We ask all this in Jesus' name. Amen.
Amen. Thank you.